yande joni wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni, fedde latol balode leydi Niger hande la sarnabi en ni futuro yande jeetati no latidan e fedde leydi Algérie non ni ɗo nder galluñe may ɗum do gantefol kuɓkole ɗe duniyaru Qatar 2022 non ni. Hannden nder wuro Zender ni batu kollol fuɗɗama ɗum ɗo no ɓura himɓe 2,250 ƴuɓe nder région uji feere feereji leydi Niger. Noy waɗate ko dabareji lobbi keɓo dow ñibdiji non ni kulle andaɗe demum non ni ko nawtorte ɗum ɗo har ko ƴewata yewtere men pindi non non ni. On nanan pirtol haalaji ɗi fo nder kibaruji men. Latol bal ittodirol gan tefa coupe mo leyɗe duniyaru Qatar 2022 fedde mena ɗe leydi Niger nin no fottidan leydi Algérie hannden futuro yande jeetati non ni ɗum ɗo jeetati e lewru octobre hitande 2020 non ni. Gol lawol woni lawol tata ɓora non ni nani ko kellanoɓe hano lato e baloɓe ɓe leydi Niger non ni Faisal Aboubacar yewtiɗi e maɓɓe.
Nous souhaitons la victoire. Comme mille tonnes on n'y a pas qu'au hébé. Mille indar du kéro la tobe balmet et fou. Mingala sika et wow de map. Mille andre de gatam bar map de enda fouto enda Algérie. Le keba bar nous y allons dire non.
Avoir un match.
Mes attentes sont une victoire.
Je la condom rue mini wani heb de n'y a pas qu'au. Mida yu de n'y a le tobe. Ande la sarodu engatam et gatan de didi ebolo. Engartida n'y a pas qu'un goût under Niger. Nusuka bon matore non yu e. Nder lato. Jonka kohani ni wani ek. Kintino on waɗano watte ɓe piiri no woɗiri
fas jouer les bons joueurs.
Hande subana batu hawrinde heyre firtama ɗe leyɗe Afrique e France non ni wuro Montpellier jaadimin jaaɗo to pottal gal ni yewtidi goto nder horeɓe comité on Archille Mbebe mo horejo leydi France hawjinaɗo golleji hakkunde leyɗe Afrika leydi he France non ni Suleiman Bachir Diagne o yewtidi e jaadimin Talata Abdou Bahar.
Le comité mis en place
de la Ashirim Dembe jini de endan wadi jidal hakkune mudum e himbe jingonobe bibbe leyde Afrique kanyu skabu matol jeyabe der leyde ko wata 12 de Afrique e der kawurte ko wato chapande jeegon no woddu konnan fa hande himbe latibe sengo Afrique sengo France won ko jiyano tawa der majju tarkundu o hokki hande atalata o endan ko rejo leyde France Emmanuel Macron der tarkundu endan no holla yewtereji gada di ko himbe kaldom e ko jogita der mudum der talkundudu no wodi kullantereje ko Ashirim Bembe on endan wadi ko duubi chapande nay warde jonim e do fi ko soddondirto leydi France kanyen leydi Afrique den endan hono fu ko golli do mu wonnana e do fi ne watta ko tawe dum hebi soddondirgol leydi endan kase dum watta sembe yaade e ballondirol hakkunde leydi Afrique kanyen leydi Europe
sur un axe africain européen.
Hande batu lawol joobere firtama der wuro Zender batu leydi wonde no durwaga rewɓe sukaɓe ummatore keƴa ko e maɓɓe fonaf hitane hikkade no waɗa himɓe 2,963 kamɓe jeehi to batu kollol gol horejo campanie Hadiza Amadou Maiga o hokki Mariama Nuhu Fama.
Muccewam men bi'ana rewɓe worɓe e sukaɓe ummatore gaɗoɓe golle jungo ɓe keɓa natude lumo kollol gol ko watta himɓe bi'a golle ɗe ɓe gaɗata subana o fadde lumo gon firtede men bi'ama no wodi tendeje gon ɗe gala fo gam ko wadda nder majje fuu sottidama denne komin giɗi woni warɓe hannen ɓeydu sottidi are muɓɓe kaden ɗuɗal tomin gili e ministére o fuu se o heɓi ko o suɓi o yi'a ɓe desanamo nanganol sukaɓe ummatore e rewɓe ninon men tefa tendeje chapanɗe joyi e ɗiɗi men puɗɗiri hanne tendeje 1,502 kammen tawda rewɓe ɓooyi annude nafakka golle jumma ummatore du koye mumɓen puɗɗi firtade min mi janggi sanne amma haɗa in maɗa ñowgol sukaɓe ummatore gomɓe no ekkito hikka hemre e 3,007 ɗo yaade lebbi ɗiɗi min kokkayɓe talki
nan zuwa wata biyu zamu basu diplome.
Leydi Niger lewru juin hitane 2022 resi to fedde leydi Afrique hawjini e filla laɓal kulle nawtortoɗe bindi do kulle jaman talkinayi kanƴi goni albacce ɗe galmi e kilishi mo gaɗete Niger e cuku mo Niger e guri be'i maraɗi ɗum ɗo aadi noon ko ƴaɗo to pottal gal ministry ɓe gaɗi kegal jeɗɗi lewru octobre non ni ɗum ɗo andina dow lawol internet mo horejo leydi Niger. jeego lewru octobre leydi niger ni heɓi to ardiɓe fedde duniyaru hawjini e filla cellal ɓiɓɓe adama oms kural gal kesal kisnowal ñaw paɓɓe noon ni rtss noon ni docteur zermako hadiza zaku horejo kawjinaɗo sigila leydi durwi dore ñaw paɓɓe o wi kural gal no lawol ko heɓoto nder leydi niger ko tuga yaago hitane duɗi e capanɗe tati ñaw paɓɓe tawaru baagoto rafika attaher ko waddini
min ka nana domude to fedde leyɗe duniyar hawjinde filla cellal ɓiɓɓe adamaɓe ɓe yarta batte tufirteɗe ɗe caggal mum no woodi laabi tokketeɗi yottade no ɗe keɓirte no hunde noon komin domuno miɗen beltani andinore nde sanne allah e ko heɓa e tewteru gaɗaɗo e nder leyɗe ɗen gam batte tufirteɗen ɓuytata nana dow hemre capanɗe tati maayu maayu sukaɓe ndene min kana deƴƴi tidde domun mane salo gollirde e dabareji kollaɗe ɗin kam woni nawtorade arkillaji e kokkolo ɓoɗe ko hisintanimɓe jonte paɓɓe ɗum leydi niger dekkiti jungo dow ɗerewol e fedde leyɗe tubakoɓe ko watta tawe yaade duɓujinayi ɗiɗi e capanɗe tati jonte paɓɓe kantam e jiiɗe amin du allah e batte kokkaɗe ɗe min jottoto tomin gomiɗen tewta ɗum
leydi difa diyanko madugu yoɓe naati nder geseje e to maaro wonno ndeme no horejo sarusi hydraulique fantini ko watta centimétreji kemenayi e capanɗe nayi e jeenayi ndiyan ɗan enci ko ferodiri e rowan kader gado kawjiɗo hisabuji hydraulique difa hokki moussa mani fama
miɗen ni lawol ngol min koƴƴi hannden subaka o min keɓi wattude nder sakuji keme tati tasiri ko faddoto ndiyam ɗam miɗen ken du e gollude to ndiyam ɗam waɗi bononda miɗen ɗon ƴama mballa du ndiyam gonɗan no naata ɗan no ɓuri ɗam rawani ɗan ɗudde nden hunde ko neɗɗo yahi kaddi mum wawta halde lamdi muɗum rawani nder wakkati o ndiyam ɗan naati faa ɗan jippake amma hikka illujon ɗan ƴeeñi tawi du wuro ngon tawa kena ley nde ɗan heɓi lawol seɗɗa ɗan naatan de bononda ɗum nder yamde jeegon subaka no min ummina miɗo wondi ba e kolte am pukkori jom min anda yalla tewtol ñamdu watte na paddaki ndiyan ɗa
kokumoɗɗo riwani guidan zani
fi dillo wonɓe leyɗe janande no woni tan no ɓeydo nder wuroji leydi niger gon ha no wuuro kanthie région zender ko watta golloɓe cuuɗi habaruji hokka sembe waɗango himɓe tindinoje dow fi bonɗo o o ni fam waɗi batu mum ko ɓeydol andal hokkoɓe habaruji hawtade e kaloɓe dow cuuɗi habaruji nonni ɗum ɗo haruna fatumata boubacar seyni o hokki jadimin ali kayta fama dow koɓe tuugi
meɗen giɗi min ekkintina kokkoɓe habaruji ɓe ko watta ɓe gadda balla maɓɓe har ko darta pindinol gaddanaɓe balla ka kan fuu e koreji muɗɗen ko'e maɓɓe e ko'e wondira e maɓɓe fuu pirto dow ko watta nder ummade leydi muɗum yaade leyɗe tubankoɓe ko himɓe gaɗata nder gaɗol ekkintinoje ɗe enda emen tefa ɓeydude kongi e are fantinoje himɓe no woɗiri dow ummaki leydi muɗum yaade leyɗe tubankoɓe ngam joƴƴinde sigila lobbo ko watta himɓe bawa annude torraji ɗi tawa nder himɓe acca yaade leyɗe tubankoɓe
lié à cette migration
hande inna sumana nder galluñumayi gaɗa kogol jangirde CEG 10 nder arrondissement Tataɓo eda ladde wangi nokkure den horejo kawjiɗo e ladde e jaaye e denol majji ɗiɗaɓo makko ni o hokki jaadimin adama dawaci fama commandant ousmane kindo jibbo nonni
no edda ladde amin noon dilloyga nder parc national mo W majjoyga warde nder gallure ñame wawtugon wolde no naata hakkunde kujje ladde ɗen fa takkito bandiraɓe mum woɗi du no wawi tokkude coggal nayi mane ga ɓoyi majjude ndemin kalana illu subaka ni min lildinimɓe amin ƴewoyde sako miɗen mbawi nangudega kañum woni hunde arande komin miili ndemin laasibi ko nangol edagal ley gallure hoya edana tirani nder nokku mangu hano ñame en ni farditere mawde no fande yamde jeetati subaka no waɗa laabi kanɗi fuu koƴƴe fadde e ɗum fuɗɗa jande nden noon laawol hokka nga wara woɗi du miɗen kaɗa nimɓe to ñamir ni ni tewu dabba se warama
mordu yi don consommé la viande
ayaru leydi niger
yewtere men pindidol hitaane hikka de nder leydi Niger dimma bonondaji ɗi yeele ɗen gaɗi no waɗa himɓe ujune capanɗe jeɗɗi mayuɓe e himɓe ujune herme e jeego o kamɓe ndiyan ɗan waɗani bononda ministre kawjiɗo e ballakaji yaago e himɓe kan andini andinore de ngam faddugo caɗale ɗe ko bonondaji ɗiyan waddata ara gollitirɗiye hani gollire ngam hisa bonondaji ɗi ɗum ɗo nani fama ko Rabia May Kano waddi.
Ɗum waɗi ko watta duuɓi sappo ni ɗo leydi Niger ndiyele mawɗe toɓoje ɗen e ndan no waɗa cuuɗi no caama faa himɓe no maaya nder majjum kulle kewɗu ko nan no bona. Mamoudou Moustapha joguiɗo andal dow ñibdiji gatteɗi ko wattake leɗɗe bonanda o wi no woodi no himɓe mbawi hisirde ɗum.
Kulle gatteteɗe nder ñiɓol suudu heɓa tawe hendu wawana ɗum goɗɗum ñiɓe faa waɗa ko atta tawe ɓooyi ñiɓire wodde ko atta tawe no hisan ƴoole mawɗe ɗe woɗɗi du eɗen andi le wakkati bonƴi tagol bakaji nimɓe tawa ƴuwole ɗe anduno nden ɗen wona kanno hande nden ne suudu nden ñiɓe ñiɓire ko watta tawe no waɗan sabbugo
e nder région mo Agadez en daari ni ñibdiji maɓɓe illu aran ɗi kamɓe gomɓe gaɗa ɗum saabi cuuɗi maɓɓe jawta cande ɗum wonno ko kawjiɗo filla ñibdi suldana mo Agadez mbiteɗo Attaboul amma o haali
loppe nden eɗe hande ɗen wona gotum ko waɗi suudu loopal ɓoyata du rafi moƴƴinol no tawa nder mum jonɗo du loppe ɓotteteɗe ɗe gala ɗakkere fayse ngal nangodira du sayi to ngal moƴƴina faa woɗi birgire watte nder maggal nden ne tilay noon suudu neɗɗo ɓooyam woodi ɓoyol cuuɗi loopal ɗin ɗo kinnaki no tawa nder mum nder loope ñiɓirteɗe ɗen do no woodi loopal daneyal e boɗeyal to ndaɗa yiɗi loopal ngal ɓooya so karodira daneyal ngal e boɗeyal godugal ɗakkere ngal amma loopal daneyal ngal tan nda ñiɓiri ɗum kanƴu jiita suudu ɓoyata samay noon
himɓe woɓɓe ñeeñal golle ñiɓdi kesol ko woodi ɗum kañum woni koɓe goni eɓe gollira soni cuuɗi ñiɓirama no ñiɓdi ji hande gon garre ni e ndan no hisinan ɗum camol ngol dow ko yaawi ɗum wonno ko Mamadou Moustapha Mamadou kañum e ndan wattanani ñibdiji ko wala leɗɗe haali
Allah e wonƴitagol bakaji o iri ñibdiji kewɗi watte arande fuu no woodi ñibdi ko nimɓe anduno illude en kam woni ko loopal woɗɗi du na fakka tawaɗo nder ñiɓol cuuɗu loopal no heewi gam no yaawi caadaki ɓoyta du ko hantawi woɗɗi du le wakkati wulaare a tawan no feewi
nonni faware jon o wi soni himɓe no gollitira e kulle tawaɗe e nder wuroji muɗum en ɗonda ko waɗa ñebdiji ɗi e ndan waɗan cuuɗi himɓe dardo e sembeji muɗum baa ko wakkatiji ɗi e ndan no wattiti
ɗo min darnata habaruji min e fulfulde seeɗa lamɗo holli min jaango min gaddan habaruji go nde jaɓɓitoɗon e ɗemgal hawsankore Mamman Ada no waddana on habaruji ɗin.
Yalli mawnan debbo hande ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma
e Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am
a imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude
ahe hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne
mawnan debbo imi annini on gala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raɓu ñaw coronavirus gu dena
ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min e koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi
mi faami jonkan nane ma komin gari natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am nden gattimi nden ko gari mi yeerede en
a wii gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma deni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen ngam keɓen denen woɓɓe ɗo
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger